Another page, Chovu Inc. Wapo Low presenters Rebe.
Siki zembe siki nyonki, kama Masai na vendesha ya mangombe. Inachekesha temyo na geuka vibonde. Demana nina Yesu na mitume kumi na mbili, mevaa Yosefu na mitume watovati so njili. Nazungumza kovrani kwa duo so badili mimovrani. Nalijua pori zaidi ngiri kamovrani. Wamondishi mboga lebashiwi nini mani. Niko vitani na hii ni bailo. Na wawawawawawakilisha wawawawanakathibika na vyo wawawakalisha wawawatawabarisha na vyo bababatilisha babababadilisha babababababaisha baba yena sababisha. Mziki na maisha, kupata au kukosa, atufanani sura kama nape na mandosia. Ukikanyaga unakufa kama futa ya mamposa. Yadana, mangi apa raised by a grocery.
Wanapojipanga vipi wataweza top mainstream. Yes, mina pluvu Apollo. Wanapotafuta kiki kukamata hizo top 10. Domana wana rise na kufo. Rude boy mchaka, mekweka mawaka. Bad boy kwaka, ya boom shaka waka. Dancehall papa na plaka kiwaka. Underground rapture, pagame ni kocha. Wapo low kimo misimo mirindimo yao simo. Mina pita wezi pita kwenye shimo. Niko mechwali bansai why geto yu tambasada. Likating why mi ya rampa mpapapa.
Mufasa be the name your presenter representer. Catch me on the zone from January to December. Adamka nipigie toka bustala Eden. Na shusha hii verse ili mardi to even. Call me Megan Stallion on the dance floor. Dunga shusha beats ili ni track bro. Wapo low this? Wapo low that? Wapo low bits, wapo low what? Wauni, wauni. Wapo low this, wapo low that. Wapo low bits. Yeah. Wapo low move.
Ana do kwenye beat to toy draw. Dinky light, dinky microphone, Nicky Kabako. Niko for sale biz nenga kama Kariakoo. 2020 mix plate, check it out, download.
Hili kolabo na ma radio presenter. Game ya kibongo na voipanga, chekecha. Na wasanini kiwatwanga, pepeta. Cheko la taifa, nchi na baki nenepa. Izi ni legacy, si sifa.
Wapido
flow na nasi kisaifa.
Mami lo
ruse ku bounce kitaita.
Wapolo
wape tishu zao ni daipa.
Like
yo, check. I'm hotter than most, bigger the ghost. It's a one and I'm a seller for coast. One of me most, mim sell, I'm one account on the toast. Ila ni boss, tell my guy represent CEO, you know what I mean? Fanya kitu kasi take kufanya. Wanna penda rap ila wawezi kuchana. Na nipo hapa kuinspire wala siku lalama. Chajabu walicho wasa leo mie jana nilifanya. Nilizaliwa niwe great so watu wezi kulingana. Lalama na drama nyingi kwamba wanna bana. Pambana na go hard kama watakana. Mentality stay winning na panga kisha nafanya, yep.
M-A-M-Y baby. Maybe they be asking why lately. Mimi uyo ndo namesikia isha lady. Queen wa kita, queen wa kitamka you follow. Kama Twitter ama Instagram, it's a game hard on. I'm that good, I'm that cool like I should. You already know it's my crew. Nalipia ikienda, silipi ikirude, I'm that rude.
Wapo deep down low, rasta mommy can see them. In the 12 bars, rasta mommy have to kill them. Shot them, I shot blood, clap me go kill them. No copycat, bomba clap me go kill them. Nimi watch a farm, you can see them. Nimi watch a farm, you can see them.
Bet come a dem, how no feeling how the dish. When no my number game, they can talk to a petish. Now flows, you got tight, come and find yam toto. A pita peku, come and reach on photo. Achilles and then the wapi one be a nico ghetto. Nam toto, nam sokoto.
Lego. Uhuru ni kujitunza, usiache kujifunza. Tuliondoka shuleni mita, ndolo tutunza. Hatujibu kitu vingine, tunapuuza. Na kesho sokoni ni nini, unachouza. Toto moko moko zinalika ase. Voko moko moko zinafika ase. Wakubwa kwa watoto wanaita maze. Ni wapolo wao nini vita maze. Jimmy J, Jini.
Yeah.
Jimmy J, mimi.
Yeah.
Jimmy wa jamii. Wepo wako jamii na nufaika na nini?
J.R. Mega Kiza weku wa star. Jara Junior mfalme wa toto mta. Excuse me city police ebana da. Nimekuwa na majukumu na saka chapa. na hizi beef tunalia na ndizi. Walozianzisha wapo futi sita mesisi. Tunashikana mikono tunenda mbali wa nyamwezi. Tanga haijabadilika bendera chuma makamuzi. Mina swag, mina flow, mina kila kitu. Navusha mzigo toka Guangzhou kontena mtu. Na kuwa imara, najenga connection na watu hambu watakuja nyewe wanajua nilipo chatu.
I'm a acid boy, nembo ya mtaa, me gangster. Damu ya kuhaso toka mianzi kwenye matamini. Rapster, hulster, bado ni presenter na hustling ndo kitu itakao niokoa. Nimetoka mbali kuja bongo, pamba ni ya kombe, so kikombe we mpambe, miso pembe, sichekeshi mara haya nayofanya haki ya mama ni mazishi. Don't bother, take it easy, want it to ishi. Mara vile binafanya na kanya watoto wasini kompe. Na kusanya kusanya majala na chana na gada ni kule madope. Adam kanipa tagi mida mibovu ni membonji. Kwenye dundo moja na kulungwa winji winji. Hini serious mother night, mother bila kesi toka kijenge sinoni mushono mpaka na shamsi. Sasa vunga kauna wenge mana woni tu koresi. Ogopa mahudi vile wanataka bro, eshima na do. Wapo low, wapo low, wapo low.